Ashley Hunter, Manager Eddie, Brant on the beat.
It's a Rotana production.
And then you will make a couple. It's called a Fatuazi apple. It's called a Tituri Wanawato. Living with them, go by in Fako. Me and you will make a couple. It's called a Fatuazi apple. It's called a Tituri Wanawato. Living with them, go by in Fako. Yep, Jacala Kole, but I'm on your wig. Kiziki chukube mchidongo kunyige. Olu malanga olu ompita na igwe. Tumalu mbebe wata mani kuzina. Tugazine baby wa mama nyo kuzina. Banta mate wafa kutiki toko. Chiralika baby goa watademu loko. Lewa mani jewa gala zina wafako. Bali boge la katino tuwa wasukoko. Mikisa jamu kama jejeje tuliko. Ashi onta Uganda. And you will make a couple. Itikole fetulezi apo. Itikole tuturi wana wato. Hivi kuzengo wa hivako. Me and you will make a couple. Itikole fetulezi apo. Itikole tuturi wana wato. Hivi kuzengo wa hivako. Yeah.
Baby, otima nitiwe ramada. Katu zina wabili sida kwesunda. Mpola mpola fetu zina magana. I love the head do that. Sabato zine kaza wikana repeat it. Baby, repeat it. Sabato zine kaza wikana repeat it.
Baby, go some mega budi. Onyenye ze mukatati. Mukwano mkate wakato. Chumari suti wakati budi. Kwe wata kuzade. Tuzinenga tulibabi. Yotukulo singa neza. Isleo makubisa zibuni. Bari no kumanya difatu liko. Ye fatu liko. Ashi anta wano yenzari ko. Ye fatu liko. And you will make a couple. Itikole fetulezi apo. Itikole tuturi wana wato. Hivi kuzengo wa hivako. Me and you will make a couple. Itikole fetulezi apo. Itikole tuturi wana wato. Hivi kuzengo wa hivako.
Kuna kwenkubie kuzine sabaganda. Eni ale mune nupo na boku bagata. Njagala tuzine, njagala tunyumire. Anti, yakubie. Njagala mbazina kuzina vuzinye. Njagala viwala vizine vuzinye. Njagala tunyumire, njagala tunyumire. What? Ashanta, with God I fear none.
Oh fire!
Red is on the music.
What?
I love you my mom, Tafani Kasara. May God bless you.
And you will make a couple. It's called a Fetulezi apple. It's called a Tituri wana wato. Hivi kuzengo wa hivako. Me and you will make a couple. It's called a Fetulezi apple. It's called a Tituri wana wato. Hivi kuzengo wa hivako.